zino zeyagala abalala exi nabaleka basalamala balina binjagala nsoje wubudo bantumeyo papa palazo kumugambe bibyagala naye nakutegeera mugwano zemera mpa emyaka gituuba bebi zemera mpa naye nakutegeera mugwano zemera mpa emyaka gituuba bebi zemera mpa
yeze gwoyagala munnange nini muti mugugono gwange
Wow.